Enjoy your money. Telema Obina. Iti zote na uya nakula zake. Ya fifite, oke kale fote. Kolanganze, we make tele sente. Unobula mbulinga chivala mumusana waku. Fukirira, fukiririra. We asili akela, yasikela, zinoga. Zikondela, ziruma. Asitukane yekinira muna kumakina. Na waka ile mwangu waku. Koka ya kwezi kutaka nyato chevuma. Tule, tule zote. Nyingine tutapata kesho. Katikola, kola, funa. Kozifuna, tewerumia. Pamochikunta, zukuka. Ulia kuza kutuyanya. Ule nyama, sikambula. Unata yencha nokola. Leo, tule zote. Yaya sente pesa.
Tule, tule, tule zote.
Kona dansi, cheza.
Tule, tule, tule sente.
Enjoy your money, money. Shorty, shorty. So choose to be happy every night and day. Pesa ni tam, tam, tam. Yadofunye yo sam, sam. Call all your friends to come. Tichanga mushe ndandam. Otaba na bando na choche cham. Obera tiwebo wa. Wanumbuku mira mnyumira mudigida muwalajika mnye nya nye nyamu. Mwenzangu kumbuka kutaputala kila ukiamuka. Binyaji utanunua adina shikada wata kutambua. Pesa sisumbuka, weno kala busoka kambuka. Laba yoka zemi mwara chitolia, ogenda kukua. Gaya sente pesa,
tuye tuye tule zote.
Kona dansi cheza,
tuye tuye tule sente.
Enjoy your money money,
hey!
Life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day.
Enjoy your money.
Kila siku inapopita,
hey, hey, hey.
Nivo na kifo kina songa.
Hey, 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 hey.
Kula unazo pata maisha naisha. Echofuli ate chimpita kumumuanga nchiyoya. Terekeleza vichive valinze wano kunyaga. Meketa meketa kukungege na akayocha kanyama. Every day don't miss it. I enjoy my money. Money, 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 money. Sento ligenda na meka muko fini. Sibo mutimo funa kuwala wachi. Kusente zo jiranga norumako. Olumbe rutaiza nobukodyo. Zokwe kaziri gaba nwabara bebo. Kweba kusivye mainja na nkokoto. Kaleno jiranga noliako. Teziwera neboso komera dodo. Gaye nusu kolanga nze, ebye ncha tunabira bankera. Gaya sente pesa,
tuye tuye tule zote.
Kona dansi cheza,
tuye tuye tule sente.
Enjoy your money money,
hey!
Life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Kila siku inapopita,
tuye tuye tule zote.
Nivo na kifo kinasonga,
tuye tuye tule sente.
Double kick, ya lady,
hey!
Remember where you got it first. www.djericom.com.